Mina uma kwaqala nje wathi uma ukhuluma nami wathi ungangizwa kabi, ngivele ngikuzwe kabi khona lapho, ungakasho lutho nje ngivele ngikuzwe kabi. Ngivele ngikuzwe kabi impela, yabona uma waqala wathi angisho kabi, usuke ususho kabi, usuke ususho kabi khona lapho, yonke into usuke uzoyisho emva kwalapho, usuke usuke nje vele usuqedile vele, usuke ususho kabi. Awungangizwa kabi, nguzwa kabi impela khona lapho, nguzwa kabi.